jinja abantu wasoma kumi asatu bebakwatiddwa obuyinza nsonga ya kusomesa mukadde akatali katoofu abakwate kigambibwa nti basangiddwa nga basomesa ate nga kino kyajjidde ku kiragiro kya Aladis Ahmed Katerega oluvannyuma lw'okulagira nti abo bonna bagenda okusomesa abaana b'eggwanga nga akadde tekannatuuka bakwatibwe Katerega ategeezezza nti abakwate bano mugenda maaso n'okusomesa abaana b'eggwanga mu kaseera kano tukyagenda maaso n'okulonda era nga tukyali mu mbeera y'akalulu amago kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga kubanga okulonda kubeeramu emivuyo egitali gimu baali beerawo abaana bano ne bagendera mivuyo egyo Katerega ategeezezza nti gavumenti yategeeza nga eyita ministry yaayo ey'ebyenjigiriza n'emizannyo munda mu ggwanga Uganda nti okusoma kugenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokubiri nabo kityasuubira buli muntu yenna gy'ali okugumiikiriza akaseera ako katuuke osobole okuzza abaana mu masomero kakati nno amasomero agamu ku ggwanga agakwatiddwamu abaana agakwatiddwamu abasomesa nga kutali ne bannannyinigo mwe muli Butaga ya Primary School, Jane and Mary Primary School, Boeing Parents Primary School, Gertrude Academy nga kwotadde ne lya Wansimba Primary School guno gasangibwa mu kibuga ky'ejjinja era mu disitulikiti y'ejjinja Aladisa agamba tagenda kussa mukono okutuusa ng'abantu abafaanaganako nga bano abamazze mu kitundu kye.